sikhuthaza ukudluza abantwana abancane kulolu hlelo. Kumnyeni nonkosikazi, ikamero lisengaba indawo yokudonsana. Kubukeka kunamasiko asenyonyobe angena ekucabangeni kwethu kumbe asenqobuzane nenqobo yeBhayibheli ngokufanele mayelane ekugcineni inkonzo yekamero. Sizosiza unkosikazi namhlanje ohlelweni ezomndeni ukuthi unenkululeko ephelele ukuba ngoqala inkonzo yekamero kumnyeni wakhe. Hlala nathi. Angubengelele ezomndeni uhlelo lwethu izeluleke eziphathekayo ngaba ka focus on the family. Sithola umbuzo omkhulu kumlalo obuzile wathi ngakube kunempilo yini ukuba omama bahola indlela ekwenzeni uthando emshadweni. Mina nomnyeni wami siyalithokozela kakhulu uthando lwethu nenkonzo yekamero nokho kunento eyodwa engihlale ngikhathazeke ngayo. Kuneyikhathi lakhona ngilangazelela ukuzizwa ngisondele kowakwami kodwa ngibe nongabazana ukuthi kuhle yini kimi kuba ngiqala uhambo lwenkonzweni yekamero. Impela ngike ngitshela ukuthi okwendoda uqala uhambo kuthini ukucabanga kwenu. Lokhu ngaba yinkinga edida nayo, ikakhulukazi lakhona umnyini engenamdlandla enkonzweni yekamero ngenxa yokuthi sewakenatelwa zithombe zobunqunu. Ukuminza ezithombeni zobunqunu kwenza umnyeni agcine eseyisidinde ekamerweni ngoba ingqondo yakhe izungeza emoyeni ezithombeni eseyithatha indawo yomuntu ophilayo. Okugcina kumenza engaba saba namxwele kunkosikazi wakhe. Kwezinye izimo usengaphelwa nya ugqozi lwenkonzo yekamero ephilayo. Uma kuyisona simo sakho lesi, sikhuthaza ukuthi uhambe ngokucophelela. Funa ululeko kongoti bezemshado abaqeqeshekile. Uma kuwukuthi ngolunye uhlangothi i-pornography ayona inkinga emshadweni wakho, lolu ngqubuza nomqondo kusenokwenzeka kube nje yinto yongaqondi kahle iBhayibheli kunye nezinto futhi ezifuthwa ngamasiko abantu nokholelana ophathe ngesihloko senkonzo yekamero. Sola sengathi ilesi kanye isimo kusona njengoba uchazile ukuthi kuwena impilo yekamero ingethakaselekayo negcwalisanayo kuwe. Ake sibuke lezi ndlela eziholelana ophathe engqondweni kunye nongaqondi kahle. Kuliqiniso ukuthi uNkulunkulu wabadala owesilisa nowesifazane Genesis 1:27 nokuthi ubulili buhlukile ngokwanele kobunye ngokusemqoka. Kuliqiniso futhi ukuthi uNkulunkulu ukhetha indoda kuba ibe ngumholi kuzo zonke izinhla zokuphila nezomshado. Lokho okufaka nenkonzo yekamero. Ngisho nangokuba singabuka ngokwebiology, owesifazane wakheke ukuba asebenze kakhulukazi njengomukelayo esenzweni senkonzo yekamero. Kodwa ukhona kodwa kulokhu okuvimba ukuba owesifazane angeyiqhumele ngokukhipha imizwa yakhe ngendlela engokuzizwa ngaleso sikhathi kumbe ukulangazelela. Ukuphikisana nalokho kungaba ukutolika iBhayibheli ngesinxele kakhulu. Emabandleni amaningi kunenqubo etshalwayo yokuba owesifazane onoNkulunkulu omsulu enhlizweni nokugxile kumoya uyibeka esimeni sokuba onjengentombi angabi njengomama nozothile ongakhombisa ukuthi ukulangazela inkonzo yekamero. Lokhu amabandla amaningi ayakumise ngokutolika kwawo inkulumo kaPaul engenyama. Inyama ngokaPaul ayiqondile emzimbeni womuntu lo ophathekayo, physical body. Iqondiswe kwimvelo luntu endala yesono kumuntu. Ubuhle obuyifa bomzimba kunye nokuthokozela inkonzo yekamero kwasungulwa ngokuqinile eBhayibhelini olandisweni lwendalo. KuGenesis 1:27 noverse 28 kunye noGenesis 2:23 kuya kuverse 25. Iyagujwa ngentokozo inkonzo yekamero kwisihlabelo seyihlabelo sikaSolomon. Iyinto engokugcwaliseka kokomoya eTestamenteni elisha enkanikesileni ngomshado njengomfanekiso ongena kahle ngobudlelwane phakathi kukaKristu nebandla kwabaseFesu 5:31-32. Emshadweni ke onempilo, bobabili abashadile bamele ukuba nenkululeko ukuthembeka nokuba yibo komnye nomunye. Lokhu kubandakanya inkululeko ukuveza imizwa nolangazelelo nokwenkonzo nangokunye ngokuvulelekile nangendlela engenalo ulawulwano. IBhayibheli liyakwazisa ukuthi bobabili umyeni nonkosikazi baneyidingo ukuzizwa beseduze nomunye ngokomzimba. Ngamunye bamele ukuba ukuhlonipha lezidingo komunye besebenza kuseqophelweni eliphezulu ukuhlangabezana nazo nokuzenelisa. Sicela ufunde kuyokuqala kwabaseKorinte 7 verse 3 kuya ku 5. NgokweBhayibheli ke kuhle kunempilo kufanele kuyikho ukuba bobabili abasemshadweni ukuthatha igxathi ukuhola ubudlelwane obuyise enkonzweni yekamero. Lokhu kuyohlona ngokwezimo nokomoya kwakwakho imizwa nolangazelelo. Uma bengebe kwenye indawo ayikho enye ngaphandle kwalena ubudlelwane becouple bumele ukuba buyibonakalise ngokunika nokumukela. Into esemqoka ukugcina uhlobo lwe-affection enisiza ukuvuleleka nokuthembeka ube nguwe komnye nomunye. Uma ucabanga ukuthi kusengaba lusizo ukuxoxa lo mqondo ngokuthe xaxa, umnyango wezokweluleka e-Focus on the Family ungawuthinta ku-031 716-3300 kumbe ungene ku-safamily.co.za qeda uthi cofo ku-counseling link. Ungaphinde futhi ukuxhumanise nabaluleki bezemshado abangamaKristu kunye nama-sex therapist akholwayo angaseduze nawe. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabezwa hlelo oluzayo sesihlabelisa phambili umndeni wakho.